Daros Jijo Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Alkamisare Noga in Eliuru Marsitani 2016, Jena Yam de Suki Du Studio Tamani Mid Etawa Ele Maison de la Presse, or Bomoko, and Jutino Nord or Kabaru Jumar Wigalo. On competitive with Dun Walde Humini Fabi Malifunara Damal Gotten, Letter Damal Gotten, Wakari Joni, or the Koki Tetral, Widi Yim El Sapo and Garan Tau de Pelat Yim El Noga in Jena Yom. Kanko Usman Umaru Sidibo, who literally hate you, the Fungat and Wakari Jono, or Edo Yim El Sapo Kan, Silmini Rede. Do a tawede fu be quality head of gulli map di bekane gulud le do be tati kenyan won wakande jid no yim el community kabaru kebe kanye head abele late el got and gobele late made in di le majube quality head up map and garantied le raison aji di. Fa hande be quality de passport ngaji kesi mo hani pay ngude le leedi met indi passport ngaji be no dri biometrique dum wonon dido passport ngaji sa ewi so pammi fa neddo pammi di tan hono yurku yurku fu wa wadede fewde e majji le majjube quality de passport fu waran sotted unay sappo go CFA fiugol ballon hitane 2017 be quality wi di fiyo ballon mawbe mali di don dum wonno noddirteedo Sambou Yatta Bare kanye Ablaye Diaby holitaabe be do di don fu be ngarta yede e fiugol ko mali hani fiidude e Guinée Équatoriale ko le majjo holitaabe be do di don be lomtaama dum wonno goto noddirteedo Mamadou Koulibaly kanye goddo kase noddirteedo Ablaye Cissoko kanye lomtaabe secretaire di wonno sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di bismillah modon e hedaade litinde wiri dum woni hono ila dum haldira arande no hono walde humini ne kabaru fa bibbe malifu nara damal gotal netre damal gotal sariya odu tacce hakkunu mudebe koliti wiide yimbe el sappo kanbe tawtu debbe yo dum gonga jati be kokki dido kabaruji kenya fa kebe famtade no dum wori kede Muhammadu Samaseku
horejo fedde yafundiral holditi wiide landinal wadama bangal slimne yimbe el hebe natobe henbe wadde no garangal mabbe dun beydanta ciadele fedde de be do sappo yo natobe subete iwrele pelle sema platform mangal pade en yimbe lam e hirondirbe lam Omarou Sidy be holliti wiide be kani wadande hakkille e sifa natobe heybe be fedde de joinama le lewru octobre rawanen de yittoy ki le region ngaji di fuf yidoyde e yimbe tognaabe so wana region kidal yimbe fedde de njidi e horebe gullide mawde leydi di fuf be njidi dun e halnane en e kanye yimbe le bali politique
kanko dun horejo ndedo walde kenyan ko be njide yimbe kumini be kabaru kebe leledi meden di fa yotto yo dun hejaabe leledi el goddo gombe leledi meden di wakkati jono be kuliti be hono golliji di be golli bamde ko walde de jojina yottal nyaloma hande fa hande ndedo walde be kuliti wi dun dati di be kani nangude dun woni anka bamde hitane 2016 fa yotto hitane 2017 di do dati be kuliti dun kenyan kede kanko Ousmane Oumarou Sidy be horejo walde de ko hali do hen.
Nous avons préparé
gollej amen dubi tati di fuf rentinama e leetal kuru momi noddiri plan d'action 2016-2018 sifa hakke manda ko min kalfinako kala golle ko min kani wadde le dubi tati di ana fajintina le hen leetal kuru du jaati woni ko itti heejoji amen hikadi e le dawul amen le leedi di woni ko tognaabe kulliti min wiide ana haani yo min joina heejabe amen le region ngay di fuf nden mi burata battade be wakati joni o de do gollide woni ko min gondi joinde tiagal dun min baman gollobe latotobe heejabe amen bangal tognaabe kambe humpitata min kabaru mabbe bamako do dum mi baman gollobe yewtotobe kala talkuru sariya juina
le formulaire de déposition
be kuliti wi mobile gotel mangal pade dum won armé mali o wiama yabbi bombore le lamu menako mobile ngil yongel mobile 4x4 le majjundube kuliti dum wadi so militaire goto heddi le hen gel do mobile fu gel do mobile kawlita wede wala fu ko ngel nafata kasen tiagal mududube kuliti wi le nokku no dirtet agel hok dum le réseau kidal o todube kuliti wi mobile dum yimbel civil en yabbi ton bombore secrétaire bo do bayle tribune jojjo modo hellame be mala ne ngal mi noddirta phase facebook ngal politindi wono suudu ministre humnindu kabaru ndiyam kanya fa yotto yo yawareji le leedi med indi wakkati jono be kolitide be kaajan ndiyam hebe dum hon le nokkule do jam e deejer wala le leedi med indi dido kabaruji be ndokki dum kenen dum wono ko be ngadno kawtal mabbe ngal ko le majju wakkati jono be ngadi noddango fewde dum wono yimbe le ballobe le leedi med indi ben tinno balla wakkati jono o nokkule ngod le malifu e mangal mudu no kani hebirde ndiyam cenidam kede kanko noddirte dum wono Issa Sangare o yo kanko njado kabaruji walde watere e de ko
nous voulons que le gouvernement
mi di gouvernement wada golleji jitinkin di fa wala gollobe ONG ngaji de nokku buri do torade batte wayde denago yalla golleji di ana keba faabede yibeto hokka ben diyam teni dam kambe buri be fu asinginde mi don jidi yimbe faamana kabar o faasanni imo darodu yalla gouvernement ana wattana kati dal hakkile golleji wade bawdi yafinde kebal diyam de nokku le fu wayde denagu yafinana dum pelle aduna kanye projet ngaji fawarde ONG ngaji yade ton fawalla be kebden diam e chena
be goliti wille lewru avril waror ndu passeport ngaji kisena kan be ngudi le leedi meedi ndi passeport ngaji be noddiri passeport biometrique le majjundube goliti wiide wakkati jono do won ko be ngiide yimbe la ngon jaddo be kabaruji be ko dido passeport ngaji dum wadan wakkati jono fa be kaba yurku yurkuji kon le leedi meedi ndi kanyo moddinde hono kaytaaji di ngala e seriya so bami fa moddini dido passeport ngaji tawli tawedo ko heewi waran fewdu le hen passeport furdube ngaran sotudde do uyna e sappo go o sefa kede kanko noddirte do Moussa Agu Fay o kanko don lamido suudu sar wusi ni no kabaru passeport ngay di leedi meden di ko halido hen do facci tango Muhammadu Samaseku
ce passeport
o do passeport yu passeport mo min jaltinta fo boyata o mu inira ma dun do sifande nagu jamira do le adnar ndu fuf ana ele mako dun pis do sifaji jomu fuf wada fa so haade dun tan o do passeport ana setti sanne e kiddo o yo dun talkuru mo wawata ke nyimindere fay seeda denagu mako no wadana hakili fa yotti nokku yo dun talkuru kuntano hore sanne bibe mali sabu jomun ana wawi dawde yaade kala do yidi tawe chadale fuf febali
c'est un document de voyage.
Be quality wi wakkati jono do won carte kando hollirdino Mali walori wakkati jono o do carte be ngaram be desina dun won le nokkule kedude anka dun won funnangina be quality le nokkuje kedude hirnangi le leedi meden di nokkule dun won do kanniji di gondi asset dun won fayota le damaje de le majjunbe quality wi wakkati jono saaje gal musadaaji ko be kani wattude le dido golleji di yafa milliardoji tati sefa kede kanko noddirte Seydou Keita ko halido hen dun lamir o do projet do faccitango Muhammadu Samaseku.
Ce projet comme
on a aussi forani do no hirnage leedi Mali walorani nukuji do yigaaji leedi heewi ono kenyeba sadiola e yatela duubi tati woni ko projet o watta almusadamun fuf le wakande furba leedi mendi yalti ono dun na wayri non gilla duubi sappo e joyi dum wallan sanne leedi mendi sabe hande hande o heejo do yigaaji leedi ndi latto sababu yimbe la hewbe jo en jawdu en keba humpitali do majjum min gadan heejo go dun le internet sabe dum beedan humpitinde wobbe dun faamudo wiide wana kange tan woni le leedi nukuji di jande kaaje kertade e si jama en fuf wonton di fuf dun an waw yirunde leedi
development de la localité
e jawan wakkati jono fiugol ballon le leedi meden diibe koliti wiide kanko ekkitino mali mo no detta alene zire so holli tan wedo holliti dum woni yimbe le noga e tato yom sukabe jokolbe noga e tato kanbe fiidude se den garfa pide e guinée équatoriale le majjunbe koliti wiide kanko no detta sambu yata bare kany ablay jabi beedo didon fu be garta yede le ngol do fiugol wakkati jono be lontama dum woni be lontirama yimbe didon be no dum won noddirteedo Mamadou Coulibaly kany ablay sisogo beedo yimbe le folli tan wedo woni be mali ko be jatno kede kanko alen zire so ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
alors initial alors
wali tere wadama le liste arande o sabi sambu yata bare so bitige den min noddi Mamadou Coulibaly e Abdoulaye Sissoko salla e be kiba noga e taton latobe ballon jonkay min kibbi jonno kabar lana diwa watta ini min sanne kambari murtere ko gollobe leddi France ngadi so wana dun goddum fu wala hakkile amen so wana gagnude tan dun newata ko kay sabi latobe ballon hewbe nan nyaki won bormube won be yamira ka fiide o do match batte bobbi mabbe jabbidi no lati fu kay min gadam bawde amen min pewno fedde dogu bako salla latobe bolon sapo e go on hantibe ana hebe
répondra à ce que l'on souhaite.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe njurniyeden jeewe yellodon len les réseaux ngaji den puddira wakkati jonodo banamo do be kuliti wiide janginobe ko yaata nogo yom kanyo gondi e faabe to wakkati jono fa beedine ande hono bangal ko be jangirta ton ko goddo ekintin gulan hani wadde ton balde anka jeddinobe kuliti wi lanibe o do golle do hono kap gondo to banamba to yuta ngardam faado segudobe koliti do nono zene chambre international walde humni non kabaru sukabe jokolbe gombe les réseaux segoo holita wede wakkati jono be ngadi to doni yituma wuru mabbe nogobo be koliti wi don gollidibe gollile duubi nogay di tiagal mudo dolita wede do non president ngabe himbe do non ko he bale kinde de holita wede be do kokkama to don talkuruji hono yettude be sanne e gollije mabbe di se yuta ngardam faado burem do be koliti de kap gondo to burem to wakkati jono be gondi e landi gol fa fiugol bol mangol wada hakkuni dum wonon sukabe jangobe ekol gombe to burem to sukabe gombe le ekol noddete atta her mayga bariya dum won to burem to le majjundu ko faana modu faabe de yalla hono be kaani wakkati jono wadirde faa dum won sukabe gombe tombe yalla jam e dejjaran niiba hakkuni mabdu won jangobe le ekol gombe to burem to le sey yurute garanti minirem faado tumbutu dobe kolitiido ko yaata jenginobe temedere wakkati jono be du kanyen gondi e famminede ton wakkati jono nobe kali bidde ande mabbe do français koore e mathematiques fa yottu e ande kesse le gal do kawta dobe kolitiido on leedi suisse kanyen rondi kalmusat aydi do hani wadde ton ko yaata balde nay secret do katte nyalom hande kabaruji medde di hollitindi wi takkedde heda do e seeda honno andirdo no yottere meden de ana wodi.